E ngā maunga whakahī huri noa I te motu tēnā koutou katoa. Nau mai ki ēnei pūrongo kōrero a Wātea, nā te pūtea taunaki a te māngai pāho. E whai ake nei mā te whakatū I ngā horopaki reo Māori ki ngā wāhi tūmatanui e āwhina nui ai te taunga o te reo Māori ki Wāinga I te marea. A te kaumāwhā ngā take mate korona Delta Ho kua hua ake I Aotearoa I tēnei rā e whā o ēnei kēhi kua pui ake I te rohe o Hauraki. Hei whakatepe ake ko ngā tai pitopito kōrero hākinakina. Mā te whakatū I ngā horopaki reo Māori ki ngā wāhi tūmatanui e āwhina nui ai te taunga o te reo Māori ki Wāinga I te marea. Koirā tā tākuta Jennifer Martin o ngā wai a te tūi, he rōpū rangahau Māori no roto mai o te whare wānanga o Wairaka. Ko ia tētahi o ngā kairangahau Māori I kanohi hō miro miro I ngā painga o te kaupapaha kinakina e kia nei ko puni reo poi tarawhiti. Kia tahuri atu tātou ki a tākuta Jennifer Martin.
Kene pia ko te tihi o ngā rereketanga, te whakaro au ki te puni reo poi tarawhiti e hoa. Mo hi ona tāua, ai te uru o tāmaki, he nui ngā whakatatai poi tarawhiti kārere I a te wiki. I tāmaki, ko te mea ke, ko te reo Pākehā, reo matua, ai te rā o ngā kaupapa. Ko te puni reo poi tarawhiti, ka rumakina katoa tia, te kaupapa, ngā tāngata katoa ka tai atu, ki te reo Māori.
Te kaumāwhā ngā take mate korona Delta Ho kua hua ake I Aotearoa I tēnei rā. E whā o ēnei kēhi kua pui ake I te rohe o Hauraki. Kotahi mano e 85 te tāpeke o ngā kēhi mate korona katoa kua ara ake I tō tātou whenua, engari e whiturau e whitu te kaumātoru tāngata kua whakamāui anō I te mate nei. Nō reira, e 312 te tāpeke o ngā mate tūroro Delta I Aotearoa, a kei ngā whare whakamohoa o te katoa o ēnei mate tūroro, haungarā te hunga 20 kai roho hipera I tēnei wā, toko whā kei te wāhanga whā o mōmō. E tāria tonu tiāna e te iwi o Ngāti Hako, te whakataua ngā kai kōmihana e aro take ana I te tono whakahē I te hiahia a Waste Administration New Zealand ki te whakawhānui ake I te ruapara ki te maunga o rai o te papa I te pito whenua o Tirohia I Hauraki. Hei tā napa o timi kaumātua no Ngāti Hako, ahakoa te aha ka whawhai tonu mo te hemo tonu atu, anei te reo o napa o timi.
Tā mātou nei whakaro. E pāna ki te rua paru, kei te whawhai tonu, e rua nā wiki, kia ata whakamāra mahi a te kōmihana, he aha tā rātou nei whakaaro. Engari, ahakoa kei te wikitoria, ahakoa ka taka ana mātou, kei te mōhio, ka haere mātou ki te kōti matua o te motu. Mō tēnei take.
E mīharo katoa ana ngā kaikaunihera Māori ki te kaha o te whakamahinga o te reo Māori I te wiki kua pahure ake. Koirā tā Lewis Rapihana kaikaunihera Māori ki te rohe o whakatāne. Hei tāna anō e wai marie ana tātou I ngā paipai pāpuri, arā ngā waka e kawe ake tō tātou reo ki ngā kainga maha huri I te ao whānui. Kia tahuri atu tātou kia Lewis Rapihana.
Kāre. Te nuinga o te motu arohia I ai ki tō tātou reo rangatira. Nō reira, me mehi kātika ki te hunga e whakanui ana I runga I ngā āhuatanga katoa te wā o tēnei au kau. Waimaria e tātou pērā I a TikTok, I a Pukamata e rā mea katoa. Kia kitai te ao I tō tātou reo rangatira e rere atu ana, rere mai ana.
Nō reira e hoa māmau tonu mai ki ngā take hā kinakina e whai ake nei.
As a responsible broadcaster, Radio Wātea complies with the Broadcasting Code of Practice. If you feel that the standards have been breached, you can make a formal complaint by writing to Uma Broadcasting Limited, PO Box 43157, Mangere, Auckland. You'll need to state the name of the program, the date and time it aired, and the standard that you believe has been breached. Complaints must be made within 20 working days of the program's transmission. If you'd like more information on the broadcasting standards, you can visit the website www.bsa.govt.nz.
Ki te poitūkohu, kua puta te whakatau a te uepu whakahaere o te kapa poitūkohu breakers o Aotearoa, kei te tuku rātau I tā rātau hautipua o te kapa a Ty Webster kia rere. Ka ore a Webster I te whakai kia werohia ia ki te rongoa ārai ma te korona, engari ki te kore ia e werohia e ki te rongoa nei, te tāia e ia te whaipānga ki roto I te whakataetai poitūkohu e timata ana a te 18 o Noema. Hei tā te rangatira matua o te kapa tā Matt Walsh, ka ore o nararuraru ki te hunga e ātete ana I te rongoa ārai I te mate karauna, engari e mihi ana ia ki a Webster mea ana mahi nui roto I ngā tau mō te kapa. A kāti ake rā e hika māka mātua I tēnā ngā pūrongo kōrero a wātea mō tēnei haora, ko Lady Pōkai tēnei, kia ora.
Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
He mea.